sobuya kancane kancane yatshela thina sisobuya 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 kancane kancane yatshela thina sisobuya 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 kancane kancane yatshela thina sisobuya 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 kancane kancane yatshela thina sisobuya kushoko ngelula lempila inamuva intumandumane intumandumane kushoko ngelula lempila inamuva intumandumane intumandumane ukubona kushoko ngelula lempila inamuva intumandumane intumandumane kushoko ngelula lempila inamuva intumandumane intumandumane ukubona kabile ukubona kabile kushoko ngelula.